This is a DJ Feasel exclusive.
sanisi
we'll be right back.
Ivule, Understand. begeria honeymoon. Mutu waka pagali begeria honeymoon. Mutu waka pagali begeria honeymoon.
Oh, intando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa ithando lakho
mina zoshela bani
thando lakho talimilini sukumishosha intando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa ithando lakho
mina zoshela bani
Thank you. Take it to when it's a stone. Take it to when it's a stone. Girls,
you go.